Inama njyanama y'umujyi wa Kigali yashyizeho amabwiriza yerekeye uburyo bwo guhana abatubahiriza ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 mu mujyi wa Kigali, ndetse inateganya ibihano ku barenga kuri aya mabwiriza. Itangazo ryasohowe n'umujyi wa Kigali ryagaragayemo ingingo zigera kuri 20 zigendanye n'ibihano bizajya bihabwa utubahiriza aya mabwiriza. Mu byagarutsweho n'abatari bake ni izigendanye n'ibihano bihabwa umuntu utambaye agapfukamunwa urenza amasaha yo gutaha yashyizweho ya saa moya za nijoro, no kutubahiriza intera igomba gusigara hagati y'umuntu n'undi. Umujyi wa Kigali usobanura ko umuntu uzanyuranya n'aya mabwiriza azacibwa amande y'amafaranga 10,000. Bamwe mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko ibi bihano bije gusubiza inyuma ba rubanda rugufi n'ubundi bari basanzwe bugarijwe n'imibereho mibi muri ibi bihe bya COVID-19.
Aya mande nyabona nk'aho ari menshi bitewe n'uko abantu bose nta n'imikorere bafite. Nihereyeho ibyo 10,000 ni byinshi. Niba nta kazi kariho nakabonetse kagakorwa amasaha 2 muri consumation y'umuntu asabwa nta n'imwe ikatutseho, urumva icyo ni ikibazo.
Isaha ya saa moya abantu benshi nibwo baba barangije akazi, kandi mu kuba barangije akazi muri izo saha za saa moya urumva ko gutaha hari nk'abadafite transport, kandi n'abadafite transport nk'iyo ufite nk'imodoka uhura na mbotiyaje mu nzira, bigatuma wageza na za saa 2. Abaminisitiri bacu bashyize isaha yo ya hafi cyane. U Rwanda turi gushaka kujya mu iterambere ry'abazungu ryihuse, kandi twebwe ubushobozi buracyari buke. Mbega ubwo urumva nta kwiteza imbere birimo ku muturage, kuko bazajya baguca amande ayo baguce yose, wowe utanga amande wiherewe muri ibyo.
Yewe ibi bihano ndabona bikarishye, ntabyo nabona kuko no kurya birangora njyewe.
Muri aya mabwiriza harimo imirimo imwe yari isanzwe ifasha abamikoro make ubitakemewe, nko gutwara abantu ku igare. Umujyi wa Kigali ugaragaza ko uzafatwa ahetse umuntu ku igare azacibwa amande 3,000, utwawe nawe azajya yishyura 2,000, kandi bose bashyirwa ahantu habugenewe mu gihe cy'amasaha 24, bahabwa inyigisho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, igare naryo rifungwe iminsi 7. Abari basanzwe batunzwe n'uyu murimo, cyane cyane abayakorera mu nkengero z'umujyi wa Kigali, bemeza ko inzara itazaborohera.
Mwese abantu batwara igare bo bazabaho gute? Kandi hari ikibazo, hari abantu babayeho batunzwe n'igare ryabo, kandi bityo n'ubuzima babayemo gukoresha gukora n'amaboko byarabonane ari igare ryariho ribabeshejeho. Igare njye nimbeshejeho, njye ari ukubera igare. Buri wese nindi parika ntabwo nzabona ukuntu mbaho. Iyo amafaranga yabuze kwishora mu muhanda n'abantu nk'abatwara, mwese nibiba ngombwa nzemera inzara nyica.
Nubwo hari abaturage bakomeje kuvuga ko ibihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali bitoroshye, umuyobozi wa njyanama y'umujyi wa Kigali Didas Kayihura yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ibi bihano biri muri gahunda yo guca intege bakomeje gusuzugura iki cyorezo.
Twashingiye ku bukana bw'icyorezo dusanganye nacyo, ntitwifuza ko abantu bahanwa, ariko kandi turifuza n'ikintu cyasa n'igikumira n'igitera abantu kumva ko badashoboye kwishora mu bintu kubera kubikinisha nk'uko mwabibonaga bigenda.
Hari byinshi bikora ku buzima bw'abaturage, byo ntabwo mwumva ko bishobora kubaremerera.
Ingamba ubundi zaratangiye gukurikizwa, ni nacyo kidushimisha nk'umujyi wa Kigali. Zatangiye gukurikizwa, abantu bamaze kumenya ibihe, nk'ubu saa moya zirazwi. Umuntu uzwi adafite ikinyabiziga cye bwite gisigaye zigera saa cyenda n'igice, akaba yarangije imirimo arimo gushaka uburyo ataha.
Birashoboka ko aya mande amake ya nyuma ni 3,000, ariko nanone muri rusange usanga menshi ahuriye ku 10,000. Utazabibasha bizagenda gute?
Urumva ibyo byose abayobozi batandukanye, ari inzego z'umutekano, abayobozi b'inzego z'ibanze bazasuzuma, nabo si amarogo, bazasuzuma barebe umuntu koko niba ari utabishoboye cyangwa ari ukugira nkana. Ariko n'utabishoboye nabo nk'uko mwabibonye hariho ibihano by'ayo mafaranga, hakabaho n'ikindi.
Iki cyo kubajyana ahandi hantu wenda nko muri stade n'ibindi
no kwigishwa ngo inava zibuze zavare akebuwe.
Muri aya mabwiriza hari ahagaragara amande aremereye kuva ku mafaranga 150,000 kugeza kuri 1,000,000. Urugero ni nk'aho bivugwa ko ikigo kizajya kirenza umubare w'abakozi bagenwa gukora mu kazi nk'uko byagenwe n'amabwiriza ya guverinoma, kizajya gitsibwa amafaranga 150,000 kikanahagarikirwa ibikorwa kugeza hagaragarijwe ingamba zo kubahiriza aya mabwiriza. Gutoroka ahagenewe kwita ku banduye COVID-19 cyangwa ahasuzumirwa abayiketsweho bizajya bihanishwa hazabo y'ibihumbi ijana ku watorotse ndetse n'ibihumbi ijana ku wamwakiriye. Umujyi wa Kigali uvuga ko abatazubahirizwa ingamba zashyizweho ku hantu hakorerwa ubwubatsi nyir'igikorwa azajya yishyura amafaranga guhera ku bihumbi ijana kugeza kuri miliyoni, kandi ubwubatsi bwe bugahagarikwa mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Uyu mujyi usaba abantu bose kubahiriza aya mabwiriza kugira ngo batazagerwaho n'ibihano biteganijwe, kuko abazashyirwa mu kato kubera amakosa bafatiwemo bazajya biyishyurira ikiguzi cy'ibyabatanzweho byose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.